wano lwembeera naawe era kuba nnyo okulaba nti wekiro bisaawakadde ne mwana okwebaka obanga tombadde kumbi kati ddamu okusaba kwange okuwumulanga bwange kati nolabayo bangi obanvuganya abamu kati bayomba naye nzimbo tudde ekyama saasira nnyo abayomba olw'okuba nkwagala nnyo kyekiri kuba basaanye bakimanye nti yoweeka munguza omutima ekirala enjawulo erimwa yenkokolera binyumira kati nange kankwebaze bakuweere kusanyusa omutima abanjagala mbasasire omulanidde obwongo katalavuye yanjawulo bwentyo siwanke wange sasira nnyo abayomba olw'okuba nkwagala nnyonjakiri kuba basaanye bakimanye nti yoweeka munguza omutima ekirala enjawulo erimwa yenkokolera binyumira
Sasa